kure umura munsira sibibi mbere gato yiheriso unyambi kuburinzi bwawe wahinduye amarira yanjye uyagira indirimbo nshya none ndakuririmbira mana nuzuye amashimwe wanabaye ngeze kure unkura mu nsira zibiri mbere gato y'iherezo nyambi ku burinzi bwawe wahinduye amarira yanjye yagira indirimbo nshya dore ndakuririmbiye mana nuzuye amashimwe Kama Biri gato Yuko mbisari Wanyeri tuku woko kwawe Utuma ngangu kasi na erayo mana Dabi kushimina Jehovah, makarari we na we, mo sabaku hakarari we, makarari we, makarari we na Jehovah, makarari we na we, mo sabaku hakarari. Machine, yeah.